kwagala kulya n'okusumbuwa naye omutima gw'omusanyufu nange njagala mmanyewo osula tubiteekemu obugunjufu bawudde buliyitawo nga weekosa laafu njagala nkuweemu bujjuvu mu mazima lwaki tonsaasirako naye naawe oyagala nkole ntya kale aweebuusa ewenyeenya ntekamu senganawo kenyigiramu we bobereyo bera mulamu nze bwembere no bera mulalu inaye mama kwagala kubi katira banze nabinsuza bubi ndayira nomatira sinyekyusa maika
kulowosako nakuba mama obera wechanga kumisinganya nyonyo Chovokana, obute bwekiro, sikibanga mbeera nekyusa. Tuli balumu n'abasezi bali mpulira mukwano nyamba. Precious girl for me, walungi wabulala listen to me. Nkusaba obakyawe nga bali, ntuze mwoyo nsemanyi ibiri. Oh my friend, sigala nangole mokwejjusa. Abalala bate, sewe mbele nawe sija kwetuka, yeah.
Mukono kumpe mama kumpe baby kumpe switch, mukono kumpe dole.
Rosa kongu na kuwa mama mbele wechanga, kumisinga nyanyonyo, chuma rachovo gana, obute wechiro, siche maka mbele nechusa.
Remember where you got it from. www.djericom.com.